sagale america ra galgala galgala saati lama falakka da masaditi radio ni da television dan sini dihat kopi afan oromoti kabajantota dage fatota fidawatota kenya qopi harra wajin ane tigist gemeti nanno bin shangul gums kesatti naga buura kan kae jiratunni hal garin jiratuta ifsaniru garaboda gabasaka qopi dire demokrasi harra kesatti waligalte motumani toqati fi adiblisuma ummata tigray edut solfame kasmas hal oromia kesa anilalen kes mota lamahasofsis nera nojin tura duragaru odogurgudo harratis በፍቃዱ ወረዳ
አከሙልተኒ ኦዶቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱዋን ገልገለ ከናወጅኒኒ አን በፍቃዱ ወረዳቲ ኡምኖተነገ ኤርዶተ ቡልቺን ሰናኖ ኪበ ኢትዮጵያ ቲቪ ለሞተን ሂኒዳኔ ከነን አና አዳደራሽ ከሰጅራን ግዱቲ ወልት ቦይን ሰውመመን ለሞኒላ ማጄ ፈሙሳኒ ከነኒ ጃነርገኒ ቪኦኤቲ ሂማኒጅሩ ጅራታን አና አዳደራሽ ገንዳ አታያ ኦቦገነነ ጌታውን ፖሊሶታ ፍጅራቱ ተገንዳ ግዱቲ ሆኮረካሲ ፈመኔ ለሞኒ ዱውወከይ ጃነርገን ያደብልብላኔ ሰገለ አሜሪካ ዲፍከነኒኒ ኢብሰኒጅሩ ሰበበከናን ለሞኒ ኩም አፍሪ ኦልታኑሲ ሉቡሳኒ ቴፊ ሶዳታኒ ናኖሳኒ ገለክሰኒ በቀቹይሳኒ ጅራታን kuni ipsanijiru commissioner in policy bulchin sananno kibba alamayyo mammo hokkora kanan misensi policy tokkofi namiya kambarbada mutokko duwisani devi sagale america tifkennanini mirkanesaniru commissioner ci akadamani nijeraletti policy bulchin sananno ti federala yemmu yakamtota bakaisan injiratti himannan ratti diate to anno jala olchuda fisochu aturan namonni akayakamtonni suni hinqabam ne barbadan okuraka sanin lakinichi umamu isa ifsusani yonatan zabdiosi awasarra gabaser abbanka benya lammi united states kuta minnesota ke sajiratan obbo tashitta tufa jimata darbe ethiopia ragara united states imaluda fi yemujran bufata tiyara bole ke satti kawawani guyala mafi bakijrano itumbe kaminturanim gutata de ngadda hedgamana idati gaddi famani boda kitta sagalesa gara united states ti debianero dimakan ratti tegist gamme gabasa dabalada qabdi
akata ati minnesota ti kalesa ware boda obbo tashitta tufa yero bufata tiyara idil adunya minneapolis saint paul gahan mati finisensoni hawasa achit sansimatan kannen tashitan akka mati sanitti debi an hojjetanunda galate fataniru namota asifi ethiopia ke satti nu qarqaran galate fanna anjede ilmisani umri kurnani ke sajiru angawonni kenya filataman dumator banderbe ayana ratti yero rakisa kana mati kenya qarqaru daf carra sangodanif bayisne galate fanna jedera senatorri congressi united states kam minnesota rata an amy klobuchar guyota lamandura karati tarisani wajirriko qondalta ta ministera imma ala united states walin tawdan irga hujjete boda tashitan hida kessa bahe garabiyatti debi usa arguudaf boqanna natti dagahama matisa wajjinin as minnesota kessatti akawlitti makamuf hawin qabaje dani turan akuma minnesota gahanin ibsa matin kenniratti ammulatan obbo tashitan wanisan qunna megafachu daf VON kibtatarra qunna meture nagahan as debi eran jedan obbo tashitan wan ture ratti ammatti yada kennundura bakabota communicationi dabata kiya wajjin mariyadden sinitti debi ajedaniru imma kanaratti angawata ethiopia ra qulqullefachu daf yalin VON gode amma fimilkofne
ministeri odefanno motumma ertra yemane gebre meskel addibilisumma ummata tigray sobad afi kan inamanamne dajechudani fula twitteri isani ratti yadabarresanin dabicha balale fataniju ministeri chi somni fi amanamumma dabun mallatto dalota addibilisumma ummata tigray akata yibsanin addibilisumma ummata tigray wanta uhindande nyeta udafi kan fakke sajiruda jedaniru balale fannan oboyemane gebre meskel kuni kanifatayen dubbi man addibilisumma ummata tigray geetacho raddam yadati banaka na fula twitteri isani irratti kennanin hoggansi laga maraaf gamaatii fi namoottan mootummaa Itoophiyaa keessa jirani waliigaltee nageenyaa dura dhaabbachaa akka jiranu eegaa ibsanii booda kan barreeffame yommuu ta'u obbo Yamaaneen maqaa obbo Geetaachoo kallattiidhaan hin dhoofne. Addi bilisummaa uummata Tigraay erga waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa wajjiniin mallattaa'ee booda waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwateera jechuudhaan balaaleffachaa akka turee fi waraanni Eertiraa Tigraayin gadhiisee bahuu qaba jechuudhaan gaafachaa turuun isaa ni beekama. Somaaliyaa keessatti roobii har'aa konkolaataa lamarraa balaa dhoohinsaa qaqqabeen namoonni 10 du'anii hedduun madaa'uu isaanii hanga'oota poolisii biyyattii waabeeffachuudhaan Associated Press gabaasee jira. Kutaa Hiraan bakka Mahaas jedhamu irratti haliilaan raawwatame kun mooraa loltootaa kan naannoo sana jiru irratti kan akeekkate ta'uusaa kan ibse gabaasni Associated Press balaa sanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu isaa beeksisee jira. Balaa kanaan namoonni du'an hunduu sibiilota akka ta'es beekameera. Karaa biraatiin pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohamed bara haaraa 2023 keessa mootummaan isaanii garee hidhattoota Al-Shabaab akka balleessuuf karoorfate ibsanii jiru. Pirezidaant Hassan Sheekh Mohamed erga aangoo qabatanii as waraanni biyyaalessaa Soomaaliyaa milishoota gosaalee wajjin ta'uudhaan tarkaanfii garee hidhattoota Al-Shabaab irratti fudhachaa jiruun milkaa'insa akka agarsiisaa jiru gabaasameera. Haasaa pirezidaantichaa irratti namoota yaada kennan keessatti muummee ministeera biyyattii kan turanii fi yeroo ammaa dhaabbata miti mootummaa Horn Center jedhamuu fi wiirtuu qorannoo imaammataa kan hoogganan Ahmad Abdul Salaam yaada pirezidaantichaa dinqisiifatanii hojii dhimma nageenyaa biyyattii garee naga eegdota gamtaa Afrikaa irraa dhiyeenyatti fudhachuudhaaf akka karoorfatanii himanii jiru. Somaaliyaa keessatti xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Abdullahi Gaafoo gama isaaniitiin haasaan pirezidaantichaa haasaawwan hooggantoota mootummaa biyyattii duraaniirraa akka addaa hin taane ibsanii qoqqoobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii irra kaa'e amma hin kaanetti biyyattiin of dandeessee akka gargaarsa waraana gamtaa Afrikaa jalaa bahuu hin dandeenye ibsaniiru. Waraanni gamtaa Afrikaa bara 2007 jalqabee Somaaliyaa keessa kan jiru yommuu ta'u dhuma bara 2024 irraa kaasee ergamnii fi dirqamnisaa akka xumuramu gabaasni Mohamed Sheikh Nuri Mogadishoo irraa VOA'dhaaf qindeessee ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kibxata kaleessaa walgahii bara haaraa 2023 yeroo jalqabaatiif taasiseen afaan yaa'ii mana marichaa filachuu irratti ittuu waliin galiin afee jira. Afaan yaa'ii mana marichaa kan turan Naansii Peeloosii bakka bu'uudhaafi kaadhimamaa paartii Rippaabilikaanotaa ta'anii kan dhiyaatanii Keevin Maakaartiin sagalee yeroo sadiif kennameen ittuu sagalee isaan mo'achiisuu danda'u hin argatin afanii jiru. Maakaartiin mana marichaa teessoo 435 qabu hoogganuudhaafi sagalee 218 argachuun isaan barbaachisaa ture. Haa ta'u malee paartii isaanii paartii Rippaabilikaanotaa keessaa bakka bu'oonni 20 warreen ilaalcha rincicaa ta'e qaban Maakaartiin dhimma dimokiraatotaa irratti ejjennoo jabaa hin qabanu jechuudhaan sagalee isaanii namoota biraatiif kennanii jiru. Walgahii kaleessaa irratti sirni sagalee kennuu marsaa 4ffaadhaaf ittuu hin taasifamin bulee roobii har'aa itti fufuudhaan murtaa'e yeroo ammaa kana walgahichi akka taasifamaa jiru beekameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonnaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis biraan gahu itti fufaa jenna. Gabaasa itti aanutti ceena. Erga hidhattoonni fi mootummaan naannichaa hedduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame as naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'aa jiraachuu paartiin mormituu paartii dimokiraatawaa Booroo jedhamuu fi jiraattonni magaalaa Kamishee VOA'tti himaniiru. Paartiin dimokiraatawaa Booroo filannoon waliigalaa bara darbee bakkeewwan naannichaa hedduutti hin adeemsifamnes akka gaggeeffamu waamicha dhiyeesseera. Waajjirri boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz garuu sagantaan ammatti filannoo gaggeessuuf qabamin jiru jedha. Naakoor Malkaa kanarratti dabalata qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Kaamaashii keessa akka jiraatan bilbilaan namoota nutti himan keessa haagi tokko mootummaa naannichaa fi gurmuulee hidhattootaa naannicha keessa socho'aa turan sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz gudeni fi sosochi bilisumma ummata gumus beenan jiddutti waligalte nagamalle teifame boda nanni cheke isetti nagambo ajirejechun sagale amerika timani jiru ojjeta hospital ka maashi tew kadubbeten obbo mulata ayana yero amaken hala jirejeda nakestisu
salamu no tatajechu wede ye nuroacho
nagambo yedettotni gerenan do saniti debeni jiru amna ganjira ani hospital ke senun chetta duran sawane ginni injirif sagale dukasani dagama ture namootnis madani gere kinni ni ufa amma garu sunin jiru so chinge jiba sanu le gudni cha shanki sette gale namootni le wol rabitani wol tigur kuraju jechun dubbatani
namoonni hospital sani ke sette tayajla fayyar gatanis lakopsa ndabalade muda kan dubbatan obbo mulatan
sawoch takamiyoch ore hospital yemato no betalay innatoch
namootni dibaman garo hospital a dufaju kesuma dulin dawsaf dufaju rangaru anu le furra gere kan indufan turan amma garu ba kawun darra gere kanatti yali foyya firgawani dufaju jechun dubbatan
jiraatu magala ka washi tawu ka dubbatan namni kan bras nagambu ajira jechun akasti dubbatan ijiru
awun ba bisati allo turu ne talay no mitinya
amma halagari tujira jechiko erke hedatotni seina ni boda wandu ba katdewe nagambu e namni undu nagala anjira tajira rakkoon hin jiru naannoo kanatti nagaan kun akkatti fufuuf mootummaaf uummati tokkummaadhaan namoota yakkaraawwatan saaxiluu qabu jedhee namani jechuun dubbatan.
Gama biraatiin naannoo Benishaangul Gumuz keessa kan socho'u paartiin Dimokiraatawaa Booroo Boodeefaa humnootni hidhatanii naannicha keessa socho'aa turan mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan erga seenanii booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota siyaasaa Boodeefaa obbo Yohaannis Tasammaa waan jedhan qabu.
አሁን በክልሉ ከባለፉት አመታት በተሻለ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አለ
የሮማ ከነ አንድ ቸኬስ አለ ንጋፎ ያፍጅ የሮ በሮት ለርበኒ ወልድረቀበም ወሊትዊስ ታስቆማንጅ ወሊገልቲን ንጋኩን ዋው ሲረጀን ያን ጀቹን ጉበተን
ሀቶ መሌ ቢሴንሶዝኒ ጉርሙሌ ሄደቶ ተከነኒ ሆጂወን ከነን ብሮኬስ ሰቲ መሌ ሆጂ ነግኛ ኬስቲ ቆደ ፍሎቹን ቀበኒ እጀኖ ጀዱ ፓርቲን ሳኔ ከቀው ከንብሰን
የክሉ መንግስት ከታጣቂዎች ጋር ስምነት ሲፈጽም አው ይሄ የመጀመሪያ ግዜ አይደለም
ሞቱማና አንዲቻ የሮወል ይገልጤነጋ ሄደቶ ተፋናመለጥሽ ኩንስ ጀልቀባመች የሮሰዲ አፉን ታሰጅራ ሄደቶስኒ እርገሰይነኒ ቦደ ሆጂ ነግኛ ረቲ ቦቦፍ ጋፊ ኤክስትራን ኩንታውን ቀቡ ሞቱማን ሆጂም ሶማፍ ከነን ብሮረት ሲሳረመዱ ቀባመሌ እርገለ እንጃሩም ሳቁደተኒ ቦደ ሆጂ ነገ እንጃረት ተከቦባ ታሲሱን ቀው ሸኪኒስ ሙመተከይ ስጅራቹን ቀው ጀነያመን ጀቹን ዱበተን
ጥመከነረት ከንጋፈተመን እትጋፈተማን ፖሊሲናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስ ኮማንደር ሃሩን ዑመር ዋይ ኢብሳ ፓርቲ ቻስቴ ሄደቶስኒ ማልረት ተከረመደመን ወዲፈኖ ከንቀምኒ ከኒሳን ኢብሰን ቢሮ ነገኛ ፍጃርሰ ነጋ ከሱመስ ኮሙኒኬሽን ኢናን ቻራ ወዲፈኖ ደብለታርገቹ ዳፍያኒን ታስፍኒ ሚልኮፍኒ ቦዲፋን ኢብሰት ይበነባሴን አከለኮብስ ኢትዮጵያ ተበረጉመ ለማፉደ ሰዲ ባቲዮ ተበጂ ኬሰ ፍለኑ ቢያለ ሳዲም ሲፈምቲ በኬወን ሄዱ ኢቲ ለደም ሲፈምኒቲ ፍለኑን ግግፈሙ ቀባጀቹ ዳንጋፈቹ ኦቦ አንደሲብ ሰኒጅሩ
የባለፈው አመት ምርጫ አልተካሄደም በእኛ ክልል
ስለነው መርደርዌ ነው ረቲንግጌ ሰንዲ ሰባና ገኛ ራከንቴ እደውን ይበንታሰበት ተማ አንገሰገል ተማ ታንት እንግጌ ሰንዲ ወጥማ ወገርኩ መለማፍቶር በፍለተሚቱ ቡልቻቱሬ ኩናሞ ዋንሴራን ፍለተምን ቀምኒ ስለነውን አተተማ ራወተሙ ቀባጅን ያመና ጀቹን ዱበተን
ጥመከን ረት ከንዴቢከነን ኢትጋፍተማን ዋጅረ ቦርዲ ፍለነው ናንዶ ቢኒሻንጉል ጉሙዙቦ ታደሰለማ የሮማከነ ናንቺ ከይሰት ሰገንታን ፍለኑ ግጌ ሱፍ ቀባ ማከንጅ ሬፍሰን ቦዲፋን ለሚወን ቡቃን ገረቀ ኢሳኒት ዴቪ ሰሙዳ ተታፊን ተስፎማጅሩ ፈከደገሩ ይሱዳን ቡራሊም ሶማ የሮደቡ ነገኛ ከመንጫን ዴቪ ሰኒጃሩ ዳፍ ጥይፈኖላ ነበርባር ጀቹን ያደጂ ሴጅራ ናንቺ ከይሰት ጎታ ፍረንደር ባንክ ይሰቲ ሐሌላ ወራው ተማትሮኒን ልቡን ነሞ ተሄዱ ደርቤራ ከነንኩም ይባል ለካመንስ መናፊ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰሙ አገስሞስ ሞቱማን ለሚወን ከነ ቀይሳኒ ቴሌቪዥን ዴቭሴ ዳቡዳፍ ሆጂ ሆጅ ታንጅራ ጀ ዴቭሱሳ ከናንዱ ረጋባሳ ትሩን ኪኛን ያደ ሰማ ሰገለ አሜሪካስ ናኮር መልካ አምቦራ
ዳውቻፍ ጠጊፈቻ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ዋንታኑ ትጨና ድሬ ዲሞክራሲ ቆጲ ድሬ ዲሞክራሲ ሐራቲ ፍ ወሊገልቴ ሞት ማን ኢትዮጵያ ቲቪ አድብልስማ ኡመተ ትግራይ ቶልፍ ዱቲ ትበደርበ ቶልፈኔ አከስማስ ሐለ ኦሮሚያ ላልችሴ ከስሞተለማ ሐሶፍሲስ ነራ ወልዳ ነጋፊ ተኩማ ኢትዮጵያ ፍጀደሙ ደሜዲ ሲትሚሴንሳ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቶን ታን አዴ ብራኒ በከገለቶትፊ ሚሴንሳ አደብልሱማ ኦሮሞ ገሜቲ አዴ ሳሚያ ኦስማን ሚንሶታራ ለማኑ ጃለኔታ ሶፍሲሴ ኪኖ
አደ ሳሚያ ኦስማኒ ዚ አደ ብራኔ ገለቶ ዴቪኑ ከኑ ዲያቾኬ ሰኒ መቃራ ዲዮሰ ገለ አሜሪካ እዱ ገለቶማ
ሃየ ኖርፌሩ ከቲ ፋትስ ገለቶ ሚዛለኒ ጃለኔ ገመዳ ገለቶ ጉዳ ቀብዳ ልፋዱ
ቶለ ለማንከ ሰኑ በጋ ነጋ ወጋሃራ ሴንተኒ ሃር አመተ ዱሬ ማሪ ኬጃ ዋየ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰሃለ ጅሩ ረቲ አኩመ በከሙ ወሊገልቴ ሞቱማ ዳፊ አደብሽማ ወመተ ትግራይ ግዱቲ መለቴ ፈሜጅራ ዋንከና አተምትላልተን አደሳሚያ ንጀልቀ
ነገይኒ በርባቺ ሳላ ቢየ ነገይኒ ኸይሰ ጅርቱ ጉዲነ ለቀ ቢየ ነገይኒ ኸይሰ ጅርቱ ጠሎኒ ጉደቴ በረቴ ቢየ ሰደርካታ ካንገው ደንደ ወል አራራሙ ሳኒ ጋሪ ለሉቡ ቁልቁሉ ሚሊዮን ኢፍጅዱ ጠቡረ ጢማ ደንታ አንጎ ሲያሳት ቢጀቻን ፍረተ መንቀቡ ሶል አራራሙ ሳኒ ጋሪ ጋሩ አራራም ሊሰንቆፋ ሚቲ ካሃፉቱ ጅራ ሁንዴ ቢየ ሁንደ ቢየቲ ከተስ ገበይሱ ከኸራ አራራ ህንዴ ቢአሚኒ ጅራ ሰኒት ከነኸይተ ታመተ ሙለቀባ ካበረት አራሪ ቡኤ በከብረ አራራ ኢግኖር ጎዱ ህንደንደያሙ ረኮም ቢየሰኒ በለዋንታ ትፍጀቻል
አደብራኔ
ማልጀጣሮ ሞኒ ማና ገነደር ቤት ንጃራ ንገራ ኩንዱራት ከነዱራ አራሪ ባኤ ያለሜራ ዲዳኒሩ ወራነት ገለኒሩ አማሞ ባዲ ከነጫላ ኡፍ ግቡኒስ ተቀበኛት ሀምቢሶዳ ፈራሮ ሙሳኒ ባዴ ነመት ቶላ ኤጋ አከሱማ ከጀልሻሚያን ጀቴ አራሪ ጉዳን ካበረት ቡኡኒ እሳ ኦሮሚያ ከሰራ ኮንጂሩ ፊስ ጃላፍሩማ ታቁፋ ኢታያ ኦሮሚያ ቆፋሚቲ ሴና ወጋስ ወዶማ ከይሰቲ ሲያስኒ በየሰና ከንቀሳተመ ከሰቱ ወራ ቲፒኤልኤፍፊ ኢሳንገርጋራ ሊኒ ኢሳኒ ረናጋኑ ቡኤን ካኒሲን ጓይ ተነብጂ ቀባ ገለቶ
ነጋነ ከቡ ሆሊ ገሉ ሳለት ከሸኪ ቀባንጅሩ እስን ማሊ አብዱ አደሳሚያ
ኦሮሞ ማልጃ አባን ሀቱን ኢልማን አማኑጃ ጀረቲንገቲ ወልቤቱ ወልአማኑ ቀቡኒ ማላ እገሩ ወልአማኑ ቀቡን ሳኒ ሁን ቶፍታ ከዋን ወሊባሱ ትስኒ ፈካታ አን አመለ ኢረዴ ቢኸኒን ጀው ጅሬን የሮ ገባ ባጅራተን የቸ ሉቡን ቁልቁሉ በዱ ሂንቀብ ኢሳንጅዱቲ ሀወሊን አበቴ ወልገኒ አርግኒ ረጫልቃባ ባረኮመለማ ሰገልተሚ ቶኮ አከፍረንጂ ተባወፊ ቲፒልፍ ጋፈ ብያጋላል ክረት አኒ ወሊን ገላል ኢናራራማል ኢሊሳ ቦደውል ኢሰኒ አማሞ ነጋንሞ ብየት ደቢ አኒሩስ ዱቢን ሲያሳ ከን ወልዲጌ ወልክት ደቡ አርጋጅራ አርጋስ ኩደኔ አርጋስ ስራቻራ ሻኪን ዋን መጅሩ ከን ዋን ሀዊ ሀዊን አከነማት ዋንጋሪ ትሩ ፋይኔ ሀዊና ሳናፋኔ አጃኢበነትን ተኡገሩ አሉመ ሲያሳትኩን ተኡ መቀበስ
ega wolworanzi biya kamini yuke satti gagge famu ama wasa kesa chala pitanennimi dubartota diamond isaka nada tero bai dubarto liya daga gafa kennanin agam adebrane maljetuse
ega uga da dubartoni fi jollem ba emi damu haluma achittechuda senatu masiyasa biya sana siyasa etopiatu dubartota bada firmachi sanju akka adat adam biye sana ulfina dubarti gatin qamneefi amma wari warana kesese nani biye ballesani dubarto ta kabaja arara kabacha afacha de manille salpsani kagesani amma kuma korisi yasa wali tararaman koyawum sarga jirra ani dubarto ni mirkesani ti falmachu qabunammi wana makin njur abbatum wan barbadu sana falmate ofisati kumpata je etan amana
fakkeja bolwaransa ke sette akuma be kamo akuma gaba samajiru dubarton lingu de damu jolles ratis ni dango dansi jira isa kana ratti adama li qabdu addesamia
fayyate jalenne biye namni to komure murte su khaysatti biye parlaman afan base dubachu hinden denye khaysatti namni hangi hongu mi khasina dumu hinkamni khara dubarti to ga dedine arabi yasan kaysa kamida ma juridu basi gudeddi dubartota gudeda mani dagya jirra katigray garu oromiya yo debi edda chafanita sabab nisa lolli odo tigray dawin duret oromiya kaysa dema ture especially oromiya kaysa ti dubartota meqa gudeda meqa tume meqa ajjefani dubartota bakabu e warri parlama kaysa ta ukhun silan isante immediate resign go udan narraja مالف دوبرتوتا سنيف دوبچو هندن ديني تا علمي رابوية دوئي بوچو دوبرتي أبان الرامانة هيد أجراتي بوچو دوبرتي تا قد يدم تو دوبرتي دوبرتي رميت لاه دو تجرى قام إيرا حديثنو قامني دوبرتوتا خفار لما خيسا جرو قوياتو كو دوبرتوتا واتي إساني جو هند تجيني خلق بيسان كيساتي واني biya abata nama qalan keessatti biya ibiddan nama guban keessatti mirga dubartoota dubbatan jechuun fa garu warri dubartoota bakka bu'e ministara daa'imaa fi dubartii jaan guyyaa tokko badii deemu jiru kana gabbaani badii godhame hin jenne kanaaf dubartoota rabbi biyyasanii yoo namnummaan addunyummaa dhiyyitee fi rabbiin gubbaa gaddirmateef malee ammallee gidiraa san caalaatu irra gahaa jira
so wanta faltu qabdaa biraan
wal ammas akkuma sana dubbadde dubartoonni mirga isaanii ofiisaaniitiif kabachiifachuu qabudha. Namarraa kennaa wanti eegamu hin jiru. Waan jiran ni jiru dhugaadha. Ijoolleen keenya akka duwwaa qabsaa'anii biliisa ummata baasanii biyya baasanii argisiisanii jiru. Akka karaa nagaatiin mootummaan illee jijjiiramuu danda'u. Akka karaa nagaatiin qabsaa'anii waa dhufuu danda'u nuti warra seenaa himudha. Warra keessatti hirmaatedha. Keessattuu dhimma naannoo Tigraay keessatti dubartiin kabaja dhabu alattuun isaan keessaa baate Piroofeesar Aragaawee yeroo baay'ee nu dubbatti jechuudha. Akka aadaa ta'e dubartii tuffachuun. Kun immoo dubartoonni irratti hojjechuu akka qabani irra deddeebi'ee kanuma dhufa. Eeyyee namni 50-50 ministeera dubartiin taate qubaaf rakkoon dubartii waggaa 4 isaati waggaa 40 keessatti furamuu danda'u. Irratti hojjetamuu qaba.
Mee asirratti mirga dubartootaa waggaa jennu. Dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e akka itti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaa hidhachiise dubartoota rashan, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulcha jedhanii dhaaba malee. Dubartoonni ijaaramaniiti.
Asirratti deebii jaala kiyyaaf kennuudhaaf egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeeko baadiyyaa amboo waddeessa keessatti kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru ilma Oromoo Oromoofaan qabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru, mootummaan naannoo sana hin jiru. Infaakt mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Isa kaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaan taanes gudeedaa jedhametu himatamaaya. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabaja qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda walii gala barbaachisan jedhu.
Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessaa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu. Waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabe jettanii yaaddu? Adda Saamiya.
Fayyaa ta'e jaalanne. Kaabaa wanni dhaga'ameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru dugugaa sanyii yakka ja'amee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf geha je'e. Keenya kaan diina wajji dhaabbata. Kaan garaa wajji dhaabbata. Kan dhuga qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So garaagarummaan kana sagaleetti yoo ol kaafte gamtaan yoo dhaabbatte addunyaan odoon jaalanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra seexannan jechuudha.
Madda biraan.
Galatoomi egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Lammaffuu State Departmentii karaa Advocacy Team kana waliin naan haasa'a nan dhagaha. Interestiin Oromoo siyaasa Oromoo har'a miti. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormii ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa saasana wal dhaanu. Kanaaf Oromoonni horma komachootoo hin taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu? Kana dura saba biqiltoota beellatitu nu bulchaa akka nu acuucaytanii. Amma mootummaan kan keessanii maal taatanii fi ani na gaafatu. Sanaaf deebi'aa nuun hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maaliif? Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a?
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya mariin gaggeessine kana qofa miti borimmoo kutaa lammaffaaf xumuraa fudhannee dhiyaanna agarsiistuu nagaati.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gareen waltaatota addunyaa kanneen ISIS injifachuuf hojjetaa jiran The Counter ISIS Finance Group jedhamu walga'iisaa 17ffaa maallaqa ISIS argatu guutummaa addunyaa irraa daangessuu ka jedhu irratti gaggeessee jira. Walga'ii baatii sadaasa darbe gaggeesse kanarratti gareen kun Siiriyaa fi Iraaq keessaa ISIS'n injifachuun ammallee hojii ilaalchi duraatti kennamu ta'uu mirkaneesseera. Gareen kun erga walga'ii isaa dhumaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame as gamtaan addunyaa kun hoogganootaaf qondaaltota maallaqaa ISIS kanneen ijoo ta'an kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti xiyyeeffatee jira. Kana malees waraanni Yuunaayitid Isteets humnoota demokiraatawaa Siiriyaa fi humnootii nageenyaa kan Iraaq waliin ISIS'n biyyootii lamaan keessaa dhabamsiisuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jiru. Hojiiwwan kunis ISIS akka addunyaatti karoorsuu, qabeenya argachuu fi haleellaa gaggeessuuf dandeettii qabu gadi buuseera. ISIS waggaa kana keessa hoogganaa isaa dhabuu guddaan kan isa mudate ta'us kanneen ijoo ta'an garuu cimanii hojjechuun doolaara hanga miliyoona 25 Siiriyaa keessatti walitti qabame argachuu danda'anii jiran. Gareen shoror keessummaa kun bara 2014 hanga 2017 naannoo Iraaqii fi Siiriyaa dhuunfachuun boba'aa gurguruun dinagdee biyyattii keessaa saamuun maallaqa kana walitti qabachuun isaanii yaadatama. Humnoota waraanaa tumsa addunyaa fi tarkaanfiiwwan seera kabachiisuu naannoo sana keessaaf tarkaanfii fudhatamurraa kan ka'e galiin ISIS hir'achaa jira. Kanarraa kan ka'e hoogganoonni ISIS galii isaanii gada deemaa jiru guutuuf daldala biyya keessaa saamuun namas butanii gumaa gaafachuun saamicha gaggeessuu fi gargaarsa al tokko tokko argataniin guutuuf yaalaa jiran. Waggaa darbe gareen kun Afrikaa keessatti maallaqa ISIS argatu ittisuuf xiyyeeffatee irratti hojjetaa ture. ISIS Afrikaa keessatti dameewwan, neetworkii fi caasaalee ISIS waliin hidhata qaban hundeessuun uummata nagaa shororkeessuun lafa dabalataa to'achuuf yaalaa jira. Dameen ISIS Somaaliyaa keessatti argamu daldalli qabu ardii Afrikaa keessatti kanneen barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'uu gareen waltaatota addunyaa kun ibseera. Kunis waaltaa ISIS maallaqaa fi qajeelfama irraa kennu ta'uudhaan guutummaa Afrikaa keessatti tajaajila. ISIS Somaaliyaa keessaa galii isaa keessaa harka caalaa tooftaa saamicha cimaa kan dhaabbilee daldalaa fi namoota nagaa Somaaliyaa irratti qiyyaafachuun gaggeessurraa kan argatu yoo ta'u ji'atti doolaara 100,000 lakkaa'amu argamsiisa. Gareen waltaatota addunyaa kun qoqqobbii Yuunaayitid Isteets sadaasa tokko daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan alaa kan ISIS Somaaliyaa keessaa irratti fuulleffachuun keesse simatee biyyoonni biroonis tarkaanfii walfakkaataa akka fudhatan gaafatee jira. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Mozaambik, Afrikaa Kibbaa fi kutaalee Afrikaa biroo keessatti toora ISIS maallaqa ittiin argatu ittisuufis hojjetaa jira. Kana malees michoota hojii farra shoror keessummaa hojjetan waliin madda galii ISIS addaan kutuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu itti fufnaa jedheera. Tokkummaan jedha gamtaan addunyaa kun caasaa deeggarsa maallaqaa ISIS diiguudhaan isaa fi kanneen isatti hidhata qaban irratti kufaatii bara baraa argamsiisnaa jechuu isaa tuquudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
sagale America saganta afaan oromoo ra qopile harraf qabnu kanuman tumre ra yaada kessan akmayo hundumatu email dan hornatrius.com hojettanis kara media le hawasuma kenya facebook.com/viewafanoromo twitter.instagram ratti @viewafanoromo jedanu erga ode fannu nanu kessan jirus achuman kurran musa producerin kenya harran busu tamreti gulalan sur sagale latera amante while ota kenya bizya as washington dc ra gabasale ista turan kasmas ogisa da studio jin taudan amma burutti